My sugar baby banana na na. Una captivate my soul. Nikupele ke bana mama mama lo. Mommy carry and go. Mbona kila kila nikikuona na na. Mapigo moyo ula la la la. Mbona kila kila nikikuona na na. Mapigo moyo ula la la la. My booga baby,
oh no no no,
be my sweetie sweetie, keep it choro. My sugar baby, oh
no no no, sugar.
Stand wasami, nakupenda bila wewe, hakusiwezi. Mbona kila kila nikikuona na na, mapigo moyo.